Black Market Records.
Hello, stranger.
Friday kwanza dealer sipo kuchonde ndakoa hizo ishe zituhusu tuta flex.
Flex.
Denge kame iva hiyo ni obvious tutambao mkucheko kwa wingi ndo tu flex.
Flex.
Sidai homa chichi no udu.
Flex.
Na shoke nko na shinde njuko juu.
Flex.
Budaka wezi snadi uneza bo.
Flex.
Kladi ipige fine ndo tu flex.
Flex.
Nikitachisha water step. Na mindo coach tawapanga kama pep. Na peki anza itabidi umejitoa. Industry na take over mtabonga nkikohoa. Sidai crap, jinta flow kama tap. Single zangu wezi cap. Na take over mpaka snap. Kiandari, water shunga wezi shika shika pap. Titabia za ushoga set to die izo staffs. Friday kwanza dealer sipo kuchonde ndakoa. Izo ishe zituhusu tuta flex.
Flex.
Denge kame iva hiyo ni obvious tutambao mkucheko kwa wingi ndo tu flex.
Flex.
Sidai homa chichi no udu.
Flex.
Na shoke nko na shinde njuko juu.
Flex.
Budaka wezi snadi uneza bo.
Flex.
Kladi ipige fine ndo tu flex.
Flex.
Kuna vitu na import. Vitu clean, vitu fresh takusort. Mystery noma mpaka mna nita boss. DJ tulia hapo kwanza uneza pose. Natuma pesa na nitumeza kutoa. Kwanza miuku wa rich ikifika kuwa poa. Penye natesa mtasema niko poa. Kwanza karwali kata cheki sai ameoa. Izi ndo form na kwanga nimeti. Super kona dera na naha hiyo nizi. Kutesa sana kutafanya watuti. Kwanza kienda form staki mzinga leta D. Friday kwanza dealer sipo kuchonde ndakoa. Izo ishe zituhusu tuta flex.
Flex.
Denge kame iva hiyo ni obvious tutambao mkucheko kwa wingi ndo tu flex.
Flex.
Sidai homa chichi no udu.
Flex.
Na shoke nko na shinde njuko juu.
Flex.
Budaka wezi snadi uneza bo.
Flex.
Kladi ipige fine ndo tu flex.
Flex.
Fossi Foss Black Market Records.
Sibongi jaba, ni juzi tu homa bestia lipatana. Baleta kwa kwa kapo chekisewa miatana. Hata wa drip na wa shike zaitana. Mi kwangu sizo feel panapenda wasichana. Sitaki love tumekua komplike. Mapenzi ni madhangu nilipata tuile day. Sitaki love tumekua komplike. Mezea kuwa teka size takiwa kustay. Sitaki love tumekua komplike. Hiki tunia wabongo na niwahenga walise. Sitaki love tumekua komplike. Mezea kuwa teka size takiwa kustay. Utanza kupinga ujui wako sahi hana gongo. Nasema tunamua acho feel like utapango. Squeezy brana nice ndo ni onyo kio na changa. Chaleons kwe mpole ya kijileta na wamanga. Ni wako kuwa chizi sima foreign. Nenze kupiga mbizi na makoling. Kasheshe leo punguza ka uji uneza funga. Jupesa ni sabuni kona habo suwe chunga. Kwa mpenzi miu nipate akisori kona jokes. Lidai leto na ajo uneza chinki paka post. Kwanza nipate drizzle na ule dengenda repost. Nitete na nicheke hiyo ni free na ini cost. Sitaki love tumekua komplike. Mapenzi ni madhangu nilipata tuile day. Sitaki love tumekua komplike. Mezea kuwa teka size takiwa kustay. Sitaki love tumekua komplike. Hiki tunia wabongo na niwahenga walise. Sitaki love tumekua komplike. Mezea kuwa teka size takiwa kustay. Sijasema wezi daiwa. Chiki jonte na pepita na kudai. Nijuzi tu kwa ili pati nilichaiwa. Na niko focus kwanze leo na jidai. Nimeacha kuforce issues. Taki ni kuchit ndo onze kuleta excuse. Dubaisha watoka hindo sauti watamusus. Manzi nenda fast taki mapenzi ya ni confuse.
Elewa nikisema hatu rhyme.
Meweza sikatai kunitaka hiyo si crime. Lakini nataka tuende slow kuna time. Kifika joni made hapo pengine ta rhyme.
Kifika joni made hapo pengine ta rhyme.
Sitaki love tumekua komplike. Mapenzi ni madhangu nilipata tuile day. Sitaki love tumekua komplike. Mezea kuwa teka size takiwa kustay. Sitaki love tumekua komplike. Hiki tunia wabongo na niwahenga walise. Sitaki love tumekua komplike. Mezea kuwa teka size takiwa kustay.
Sitaki love tumekuwa komplike. Mwezea kuwa teka.
Bossy Boss.
Black Market Records.
Tunapika luku, wote shangae vile tutenda shere. Kushoda kemeweza tuna press tu, Bluetooth. Anza kupima size yako tuendele na press, ehe. Luku ni safi sana, luku ni clean,
clean bana.
Luku ni safi sana, luku ni clean,
clean bana.
Luku ni safi sana, luku ni clean,
clean bana.
Tunapika luku toko siku wa dimcha. Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Tunapika luku toko siku wa dimcha. Sabi nimekwa hustler na vile mikwa do. Kunisema hiyo ni docha, in short na ni boss. Siku pass, nilipata dia kwangwa kaipost. Tuku chicho na tumesha tozi date stana broke. Nasaka luku clean, neza fit anywhere. Napita nayo shoe clean, itese everywhere. Isquare ya watu most kuipata ikuwe rare. Hata kama juni official sezi teta na unfair. Wasupa huku plati wanasema unanidai. Ingine tukona saru hiyo kolabuta wa nice. Siteki, nacheza na hizi kadi kama dice. Na wapik tuma pema rudi dango shwa revise.
Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana. Tunapika luku toko siku wa dimcha. Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Tunapika luku toko siku wa dimcha. Nalipa half, kesha kenta kujenga. Nataka tuka plotin italipio na mabenga. Kwanza mita moja niliflex na makladi. Kesho na baya mwisho ndo nifike form ya sandi. Wameni miss cha kuchill kwezi hits. Na blush na nice nda jikamba kwezi streets. Chovenye mina ruri ya mwezi rada hizi beats. Narudisha genge back, kani moto na repeat. Nimefikoko kwa shei, iluku gani smart. Nishike izo mandula kesho ya kenta refund. Nataka izo matopa nifungie, yeah ya swat. Luku expena nichosha di kwa calls new reverse.
Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana. Tunapika luku toko siku wa dimcha. Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Tunapika luku toko siku wa dimcha.
Safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Tunapika luku toko siku wa dimcha. Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean bana.
Luku ni
safi sana,
luku ni clean,
clean
bana. Tunapika luku toko siku wa dimcha.
Hello, stranger.
Black Market Records.
Hello, stranger.
Vile naanza mneza sema hii ni genge. Ni reggae na shika mpaka wanasema genje. Vile na top mneza sema nwanlege. Efficient collab wa kizika mnijenge. Na shika puff tunapendanga madenge. Kesho nko out tunapendanga madenge.
Are you alive?
Yes, madenge. Stacky story mina taka chuma denge. Na shika puff tunapendanga madenge. Kesho nko out tunapendanga madenge.
Are you alive?
Yes, madenge. Stacky story mina taka chuma denge.
Analisa anaringa sana kona surafisa. Ananiomba mechi katika kia misa. Najoko na mtu sini jenge picha. Iki kambaya na iset na ipanda. Akona skirt na ilift na ila. Misi jai change ka go za santa. Chizi kwa head na imeja bad manners. Mali unakimbiza nilipe yangu wa kitambo. Sima kosa nguli pewa ukafambo. Na wapajoto kwa muda mika makando. Yende change jango siyezi kuwa main kukando.
Vile na anza mneza sema hii ni genge. Ni reggae na shika mpaka wanasema genje. Vile na top mneza sema nwanlege. Efficient collab wa kizika mnijenge. Na shika puff tunapendanga madenge. Kesho nko out tunapendanga madenge.
Are you alive?
Yes, madenge. Stacky story mina taka tu madenge. Na shika puff tunapendanga madenge. Kesho nko out tunapendanga madenge.
Are you alive?
Yes, madenge. Stacky story mina taka tu madenge. Nisha wa post insta na tick na I pressure sezi host. Nikiwa bulka miu wanda tuka toast. Msupa sichagui hata kama ko divorced. Naroga sana hii ni kali wezi pose. Nikole jacha napo ni mimi twali toast. Na deal kaivana but ipoa siku force. Kani lele mina kata staki kuchwa pia the cost. Mina penda kwa katia.
Alo, aha.
Kamweweza karibia.
Alo, aha.
Vile supa na nitia. Akima hater hiri lea mwezi tia.
Alo, aha. alo.
Vile na anza mneza sema hii ni genge, ni reggae na shika mpaka wanasema genje. Vile na top mneza sema nwanlege, efficient kwa labo kizika mnijenge. Na shika puff tunapendanga madenge, kesho nko out tunapendanga madenge.
Akiwa live,
yes madenge. Staki story mina taka tu madenge. Na shika puff tunapendanga madenge, kesho nko out tunapendanga madenge.
Akiwa live,
yes madenge. Staki story mina taka tu madenge.
Julo ni payday, nipate book langi sere na malayde. Manzi ya mtu jona ni ita baby. Na chali yake ya koinadi, anagongewa juu ananga uradi. Big stepper, vibe me uleta. Fuko imeja, weitisha nitaketa. Muifanya beta, hapa wezi teta. Form ni ya magwashwe ni razi wezi enter. Big stepper, vibe me uleta. Fuko imeja, weitisha nitaketa. Muifanya beta, hapa wezi teta. Form ni ya magwashwe ni razi wezi enter.
Vile na anza mneza sema hii ni genge, ni reggae. Na shika mpaka wanasema genje. Vile na top mneza sema nwanlege. Efficient collab wa kizika mnijenge. Na shika puff tunapendanga madenge, kesho nko out tunapendanga madenge.
Akiwa live,
yes madenge. Staki story mina taka tu madenge. Na shika puff tunapendanga madenge, kesho nko out tunapendanga madenge.
Akiwa live,
yes madenge. Staki story mina taka tu madenge.
Black Market Records. Black Market Records.
Hello stranger.
Kona tire na nadai kuichoma. Ati ni uaka kona msupa buda koma. Nasikizia kuna wenye jeni ona. Nilecha na wanaiso na roll na dodoma. Sijui jibu na umbo deme nisoma. Tinende mbele tunakwanga kwa kakona. Na niulize hoe time ni merada. Maswali huo ulize hunapenda tuma drama. Maliza we, we, we. Maliza wende. Maliza we, we, we. Maliza wende. Maliza we, 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 maliza wende. Maliza we, 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 maliza wende. Hitu lenza kama jokes. Yani kigangsta misari na wachoke. Kutoka mwanzo kuna venye ulitubo. Hatina nena itwa nani kwanza mimi si kutok. Alini pea poa kisha kani snitch. Kwa depa nkona kisi kama dao siku cheat. Chavenyo meharibu waka katina netuwa witch. Mino sani tuta switch kala gani netuwa peach. Maliza wende chukila miwasi radi. Weni mzungu na maluku hook daddy. Misi na ganji ni kuspell kunywa maji. Unapenda tu kwa chocha miss kwangi na kipaji. Kwa nijele umeka hapo some kem. Ni achono mba lesson after lunch na nya kem. Kuzima ni kawaida adi watu feel ashamed. Nistari tunachai, chai, chai. Maliza we, we, we. Maliza wende. 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 Sita chocha nkona mdenge na ni mkali kama kali. Ni rapa kona mali ameshika mpaka mali. Ni mtamu kama sali endi chache usali. Kimshika na jisikia na nasema mini mfani. Ni aje mini mfani minko shua iwezekani. The love do exist na ajai ni tahani. Nambie kutumie namba mpesa joni gani. Mistari kwa sahani nilizia manzi flani. Nikona ndaye mpya hito sana catch. Bebonga sana budo kimalizo neza patch. Nikona follow sengi TikTok na ni punch. Mfikishie thao ndoni na is two for ones. Msha nisikia, nibidi na itia. Mistari kiwa mingi kuna venye ntawaitia. Siasa za tubo, rumors kwanza kanyangia. Nasikia, haya chacha zao ziko wia. Maliza we, we, we. Maliza wende. Maliza we, we, we. Maliza wende. Maliza we, we, we. Maliza wende. Maliza we, we, we. Maliza wende.
G Black Market Records.
What's it for?
Usikaribie
kama udai ku feel nice. Hapa tu ni mbogi na dai ku live life. Manze tunasere, tunaserereka adi sunlight.
Vitu tunafanya ngavulai, tunaifanya sa, 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 hi. Kesha tutakuwa tunaifanya sa, hi. Sa, 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 hi. Masani machache tunaifanya sa, hi. Sa, 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 hi. Kesha tutakuwa tunaifanya sa, hi. Sa, 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 hi. Sani machache tunaifanya sai.
Wameshindwa kinisema kutoka juzi chapumua. Mara wananichocha tisauti na zingua. Vile miucha pakonte kuna mtezi simbua. Na mirista na itepa sema sema kwa sumbua. Hebu kwanza piga pose, sema applause. Tutoke chini tuende juu mikono cross. Miu piga stingo smooth, nani ana clue? Ni dance fiti na inawezwa na my youths. Ni kwa dance wa si force kasi yezi neza chia. Jahoma mekwa waltz kwa kopiangwa kimna blia. Ni kweli sina talent ya kudance but a force. Na dance tu kiodik sema kweli hiyo ni force.
Tunaifanya sa, 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 hi. Kesha tutakuwa tunaifanya sa, hi. Sa, 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 hi. Masani machache tunaifanya sa, hi. Sa, 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 hi. Kesha tutakuwa tunaifanya sa, hi. Sa, 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 hi. Ji, masani machache tunaifanya sa, hi.
Manze kumejaa, zindua mabidhaa. Na kuna warembo na mamanzi mavifaa. Uliacha toke na tivo ndo mevaa. Ametupeleka Thailands vile inafaa. Zikishika na zitoka very nice. Ukinisaka weekendi bando wezi ni why. Tulishiwa na maji wakachomua divai. Neza godhu, neza godha tena buda tujali.
Na dada dance fitu neza thani mekwa easy. Hiu dance ni ya machizi so msiseme atini kiki. Kwa mziki mini kujidi kwa dansa mifiki. Nataka nsake dansa kwanza mpua
na ikwa sa, 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 hi. Kesha tutakuwa tunaifanya sa, hi. Sa, 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 hi. Masani machache tunaifanya sa, hi. Sa, 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 hi. Kesha tutakuwa tunaifanya sa, hi. Sa, 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 hi. Masani machache tunaifanya sai.
Tunaifanya sa, 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 sai. Kesha tutakuwa tunaifanya sai. Sa, 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 sai. Masani machache tunaifanya sai. Sa, 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 sai. Kesha tutakuwa tunaifanya sai. Sa, 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 sai. Masani machache tunaifanya sai.
Stranger
Azzy
Black Market Records
Alka.
Stranger.
Nuko mse wa form, nikikosa na jikata. Kichani sezi hold kila siku nko maform. Sichalika ni mande mi kalenda sezi fuata. Heri nikeshe job, nikisaka za mako. Sipasi situlewe.
Situlewe tu.
Sipasi situlewe.
Situlewe tu.
Sipasi situlewe.
Situlewe tu.
Sipasi situlewe.
Situlewe tu.
Leona lewa demands yangu anibebe. Kakrom nikajui suni shiken koma unenge. Uzuro kwangu bro nikilewa uweze lewa. Ndio maana diko job kila siku miuche lewa. Elewa kulewa ni talanta wesi pro. Nachomeka maini na mi kwangu niko well. Najua kishika tatu manzi uko majuu. Sita kilo ni hati ati nipate dry spell.
Halo tulewe mpaka zote zitupe. Tulewe kuna pesa kwa bili yangu pewe mbe. Halo tulewe zikiisha tuitishe. Mekambia na neighbor tunalewa.
Sibasi situlewe.
Situlewe tu.
Sibasi situlewe.
Situlewe tu.
Sibasi situlewe.
Situlewe tu.
Sibasi situlewe.
Situlewe tu.
Aki relax bado temetu ijapita. Tuta home ali susi woriji ya giza. Mawita ni wengi kisha lewa kuna jam. Pio meivisha luga naiba ezi kram. Na kuna trade butter trade ingine fire. Wanapewa vitu wacheze nazo wakue tired. Tera bahati ex wangu hakuwa wea. Manzi round moja hui fanya ikue square. Leo sijachoma nimetote kwa kichwa. Luna piaka vibes inonyesha hii meivisho. Anajifanya sukari ni mlambe riso. Sikatai ni mbicho banko shua hiu livisho. Sibasi situlewe.
Situlewe tu.
Sibasi situlewe.
Situlewe tu.
Sibasi situlewe.
Situlewe tu.
Sibasi situlewe.
Situlewe tu.
Halo, tulewe mpaka zote zitube. Tulewe kauna pesa kwa bili yangu pewe mbe. Halo, tulewe zikiisha tuitishe. Meka mpia na neighbor tunalewa mpaka che.
Azzy
Hello, stranger.